Wine Classic.
Met me.
Moto wa mapenzi wagaraha ya kisha kukuta uwa hatururi yenzi kukumbusha iwe kama vita. So kama misiji uwezi moyo wangu londa ukapata. Yuwa minazi we mkwezi haya dunia yoye anapita.
Nami itegeni mimi nisiechoka kutafuta. Riziki yangu sijui rini, thamani yangu nitaipata. Nami ni maisha yana usiri, sijuti moyo kisita.
Pendo gani inazirishwa kivu? Sababu gani mbona mina kufadhirivyo? Pendo gani inazirishwa kivu? Sababu gani mbona mina kufadhirivyo? Baby
number one, love you number one. Baby number one, asali wangu nitamuona tu.
Baby
number one, love you number one. Asali wangu nitamuona tu.
Kila day matatizo mwari machachari chari. Na shindo miriki baskeri unataka Ferrari. Mara nyingi na kuonya ila utaki nisiki. Amna raya kuona mpenzi naona kawe nipandia. Au mefanya njia ya kupitia. Nimegundua mapema ndo manastakisikia. Au mefanya njia ya kupitia. Nimegundua mapema ndo manastakikusikia. Staki tena wenenda. Staki tena kwenzi mapenzi ya shani chosha. Staki tena kwenzi mapenzi ya shani chosha. Upendo gani unadhirishwa kibo? Sababu gani ona mina kufa virivyo? Upendo gani unadhirishwa kibo? Sababu gani ona mina kufa virivyo?
Number one, baby, you're number one. Baby, number one, asali wangu nitamuona tu. Number one, baby, you're number one. Baby, number one, asali wangu nitamuona tu.
Yes, I believe penzi la kweli husubiri.
Chocho,
no way, chuma.
She's a miracle.